dubarti reebay oo majirta gabadhii may walan bartay adan taa oo kanaga shimee inay wali dubarti faa'iidaha shaqeeyta inay aanta aadan laga talagal laakiin anoga jaamiiyu hadan sufiida sabito si gale mom walaas wal jirme aadan naftii la dardaarimay inay ku waanto wal wal ilaahay sheeydaan oo koo sheeydaan bari ulama ku toosas waana lama ku toosab ilaahay inay toosi yaddeese ma eegabirtay banaanka baasi aha allah was gabarta inay mustaqbal shee in isku ku dheel tan jaahil ee liki dheele walba iyo anbaran laakiin gabriya wal barati dad jadshe idalshe iyo walan qowdaas idintii aan faas gabar diina barati hadiis barati walba barati walba mu ku halaawo nan iyo ki dheel korooba ma jir gabdhow isin wal si sheegay iyalkii ana dhalayni jin atin way bo an hadda aragas anoo jaamacadii wada diri ma inka diri ini barnaam fashay aan tuusan naka saka sadin ga durni abawlay le reba waraba dado ko baad aqoon bilay abawlay le guray way daba dareereele laakiin anka quruxda anka dambayta markuu is qaba shaatiga labas inka dambay qab aqoona laayna fado male mayl ko waydi walba ma hayto ba maylin baahanya ini gabdhoogi wal anka saan naftatiido way hadii ilaahay raal ka naga meel haween wala ka baro la dhisi haweenki ugu weynay nafto ini wala bar gabdho la furay oo hadda waliyo owladiyo ka bilidaayeen lahayn tumi isiyey jirin deenay shaddi inuu kaftoon way fadaanay inuu wal bar waliye walwe bartay owladasi wal ka goobad ku haadan way furi way gabo way furi way gabo dhan ku haad way bisheentay dhibaatadaas wal barashala meelisa hadda teegantin ku siibada